Such a beats made us.
To be a fair once again.
Your black culture.
Shiri motima nangai, usini katai. Tuniweka danger zone. Bibi zima karabai, nilegeze tai. Tumewote kora zone. Mana ya mapenzi ni minawe. Moyo umeshika ganzi ni elewe. Sito kinai, usini kahidi. Nitakwenda popote nirudi na pei tufurahi. Imeridhika, mimi ni baki na wewe. Oh, no, yeah.